Ijwi rya Amerika yageze kuri iyo gare umuriro n'umwotsi bicumba ku nyubako yakoreragamo ibiro bya sosiyete itwara abagenzi ya Jagwari, ibiro bya gare n'ibindi. Abantu benshi bari bahahuriye bareba ibirimo kuba, uku ni nako polisi yageragezaga kubigizayo ngo hatagira ubikomerekeramo. Polisi kandi yari yashyize ibimenyetso bigaragaza ahabereye icyago hafi y'inyubako yahiye, mu rwego rwo kwerekana ko nta kinyabiziga cyangwa abaturage bemerewe kuhegera. Urwego rwa polisi rushinzwe inkongi nirwo rwagerageje gusatira inyubako kugira ngo bazimye umuriro ndetse bagerageze gutabara ibyaba bitangiritse cyane. Kuri nako umutekano wari wakajijwe ahabereye inkongi, ku buryo imodoka zinjiraga muri gare ziciye mu muryango umwe, mu buryo bwo kwirinda ko iturika ryongeye kuba ryakwangiza byinshi. Twasanze kandi umuriro w'amashanyarazi ntawe ukiri muri iyi gare kuva mu minota hagati ya 10 na 15 mbere y'inkongi. Ibyasaga n'ibyagushije mu kantu abaturage cyane cyane bakorera muri iyi gare. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru CP Jean Bosco Mwiseneza yatangaje icyaba cyateye inkongi y'umuriro yabaye mu masaa 2 za mu gitondo.
Mu makuru y'ibanze avuga ko impanuka ishobora kuba yatewe na gaze, ariko turacyari kugeza ubu ngubu harimwo ibiro bya gare ya Musanze, hakoreramwo n'izindi agence zihabetse, harimwo na stock ya Star Time bakoresha kugira mu biso n'abandi bacururizamo.
Bamwe mu baturage twaganiriye batubwiye ibyo babonye n'amaso ubwo iyi nkongi yabaga.
Bono batwe twari turi mu kazi nk'ibisanzwe tujya kubona tumva umuriro uri kupye kuko bamwe twawukoresha duhita dutangira gushaka icyabaye, tuza kubona ntuzahira etaje muri gare iri gucumba. Ubwo nyine abaturage barahurura bari mu isoko bajya kureba icyabaye, ko nyine abantu batangira gusahura ibintu bari kugerageza kubikuramo bari no kuzimya bifashishije imicanga n'ibiki.
Byatworoheye kuvugisha abahuye n'ibihombo, gusa mu ijwi rya Amerika yavuganye nabo bararirayo kwarika.
Niko ntabwo nzi ukuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse.
Ni kugeza ubu ntabwo turamenya icyabiteye nyirizina, byari byose turahombye, guhombaho turahombye. Twasabaga ko leta yadufasha hakabarurwa ibintu byangiritse cyane.
Ukuri nako umuriro w'amashanyarazi wahise ugenda muri gare ya Musanze ubwo iyi nkongi y'umuriro yabaga. Bamwe mu bacuruzi cyane cyane bakoresha umuriro w'amashanyarazi nibo bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye. Cyuza Bar acuruza amafirisambaza kandi akoresha umuriro w'amashanyarazi mu kazi ke.
Hari umukiriya uza akaba ashaka kubona ifirigo irimo iraka, noneho agashimangira neza ko ibicuruzwa byacu ari bizima kuko asanze ifirigo irimo iraka. Ingaruka yacu zatubaho rero nk'uko zatangiye no kuza, abakiriya bacu barimo kugenda nubwo twacuruza gake ariko ntabwo ari nk'iminsi isanzwe kuko abambere batangiye kugenda kamembe.
Niyo gisubizo Jean d'Amour nawe akora ibikoresho byapfuye birimo amatelefone ngendanwa, mudasobwa n'ibindi.
Ko iyo sitarasiyo za hano muri gare zahise zangirika, ntabwo twe twabona umuriro urumva ingaruka zo ntabwo zabura kuko ubu akazi kahagaze ntabwo turi gukora. Mbonye ingaruka ntabwo zabura kuko ibintu byabaye mu masaa 3 n'iminota nk'20 gutyo, urabona aho amasaha ageze, ntabwo twari twakora akazi kahagaze.
Bafite ibyabo byangirikiye muri iyi nkongi, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko bugiye gukurikirana kugira ngo abari bafite ubwishingizi babone ibyabo byangiritse. Bizimana Amis ni umuyobozi w'akarere ka Musanze.
Urumva ibyo byose turakomeza tubisuzume turebe, hari abari bafite ubwishingizi n'inzara ifite, turebe niba ari bafite ubwishingizi dukurikirane turebe kugira ngo atazagira umuturage n'umwe ubihomberaho.
Polisi ihumuriza abaturage ko ikora ibishoboka byose kugira ngo urujya n'uruza ntirungabane.
Turakomeza nta cyahagarire imigendekere y'abanyarwanda, imodoka murabibona ko zirakora nk'uko bisanzwe, nta cyahagaritse ibikorwa bisanzwe uretse ako gace kibasiwe n'inkongi y'umuriro.
Inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu zikunze kwibasira inyubako nini, aho usanga ibintu bifite agaciro bihatikirira. Gusa inzego zimwe za polisi zikomeza kugira inama abaturage gushyira za kizimyamoto zikora neza ku mazu yabo kugira ngo zibafashe mu gihe cy'inkongi.
Ubundi butumwa dutanga ni umuntu uwo ari we wese ufite amazu. Murabona mu mujyi wacu dufite amazu menshi, byiza ko abantu bakora muri ayo mazu, ba nyiri amazu, bongeye bagasuzuma amazu yabo bakareba niba za kizimyamoto bafite ku mazu zikora, bakareba ko banafite n'abantu bashobora no kuzikoresha kugira ngo niyo haba umuriro igihe icyo ari cyo cyose, uko waba ungana uko ariko kose, uba utateza ikibazo.
Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya indi nkongi igihe yaba yarabereye, ariko ntitwabibasha. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.